Sambona unanichanganya kijumbe, sambona unanivuruga kijumbe, sambona unanichanganya kijumbe, sambona unanivuruga kijumbe. Miye sita na kula naweka, mwana kama unachana mfeka, kufiwa kwa kona pesa yangu inasu nini? Nisije pandwa mashetani nipela mimi, nimejibana mejibana shadango sana, ili mpate hela ya mchezo sijawahi kwa makijumbe. Nataka hela yangu, nipeni hela yangu, nataka hela yangu, nipeni kidogo changu kijumbe. Nataka hela yangu, nipeni hela yangu, nataka hela yangu, nipeni kidogo changu.
Jato utoi, miso goi goi, weje lambo na utakwenda uma kautoboi. Ugai gai, tulu na kudai, we utapanda mbaka defender na mungu wa kutuimo. Ona nataka, kukopa ilikuwa lusi kulipa matanga. Changu nataka, au kunwe wanzuki nkufate na panga
Pepper mama, come out, pepper tender, come out, pepper mama, come out, pepper tender. Kim Kutana fool, Kim Kutana kula, Kim Kutana pidele kile jesha tatua. Kim Kutana fool, Kim Kutana kula, Kim Kutana pidele kiwe tunza tatua. Nipe ni kupendia mambo ya kileo, umetunza video, unaleta kiredio. Aibu yetu, aibu yake, aibu yake mwenyewe.
Yeah, yeah, na 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 na. Unanichukulia baya, unaniona taira. Unanichukulia baya, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, mindo mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chalista, irizote kunipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chalista, irizote kunipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe nataka hela yangu, nilipe niseke. Nataka hela yangu, nipe changu babu, we vipi?
Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Kabe pindengishe mboni mboni. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body. Ha!
Download www.zamesupply.com.